she my other yati. Send them Magariati yati. Why you?
Labari, come with me, Uchi, na barwala.